That's right. Hey, young Sima, danger. Awa, bonge pae tu wapeti. Sia masha, sio mbuva na msaya.
Una mucha ninge bui, mama. Aninge bui, kaya. Una mucha ninge bui, mama. Aninge bui, kaya. Aninge bui, mama. Kia la gaiti, mama. Mia pasilala, mama. Ask if I'm sorry, love. Matilo tequila, utasali, man. Utasali. Tana ifami, man. Iwa gana la pola, man. Iwa gana iporo, man. Iwa gana kwa di mami ya ni gombo, man. Ni kome ya papana wa ni gombo, man. Inda uya kani saye shipepana. Kwa shipota, shimale, shikesho.
Yam, ubizi la pola, warita chincha. Uwe mkaya, warita kipa. Ende unga fi, ina slipa. Kwa sakuna bja, ina do chipa.
Makumusha 325 Ushishi Santa 7 Be my
wife.
Kangaka lunga tuku madilo. Ewa Steve, kangaka lunga tuku WD. Shhh.